Engeri jensirika nembadingisa Bambi abanjagale ni mujule naku Abalala abageya ne bange engula Mbutofe nyimba zambula sikyazina Abo kamba we mulemba vumule ngambo Bino byendese bijuze pipa namba Bya mukazi maraya talina nsonyi Atengo bwa maraya bwa bukole Gosanga wa muyita mwenyina gotomanyi Bobo mwangu nenkoko nayo jibula Wabale muganda wa wakakisuka Abachaza kere mbuba muganda we Mwagatola mukwano go bwafula muganzi we Akuzalira nobwano butali bubo mukika Amanya gaba jajabo mosioka Gobula mubwano butali bubo wama Oyo maraya nsanganga ise Okuwa soya leka ya kila wama Dwalindo mulenzi kwa ya gara na ataja Olone ye rwaza nechira sulazirika Gomu wa sentezo kumulaze mulago Azitwalira munebwe bafana Nechupa nebalu okufunirwe dagara Ngendere mulago mwatu nchimire dagara Nalisanga wanonga nkomye oje nchade Na yesiri mulwade nalimbye mugwagwa baze Ngenda wa mulenzi wange ya numye meme Gwa wa densi mbi okumulaze mulago Vamusanga bweyo gerere kuba yesure de Oye dokita we gwarwara ya vumura Adira wa munebwe yatumye mulago Najja yeddagala oliri amuleetedde Empeka zifunye baluwa batonyeza Nalimba gwe nga basibye mu nnyiriri Nagweri bugazi obukowu bumugwemu Naye ku kyeggulo ssebo owuniikirira Omuwumbo ogumala bataana guli ab'omu Gwe emmere ya leero ewoomye n'ekamala ho ho Amazima tegekwe kagali n'enkato kubanga bw'ogatuulira galwa eddaga kufumite mabega Ovaawo lwampaka nago omukazi yaganze eddenze bweru n'alimba bba bulijjo nti olubuto lundi bubi Leka mbabuulire lwali lumu yalimba bba nga bw'agenda gy'azaalwa Mu kifo ky'okugenda gy'azaalwa yagenda wa muganzi we gw'ayagala amusula ku mmeeme N'atuula eyo ng'omusiru w'abeera Ennaku zaali ziyise kkumi na nnya nnyina yalwala kiro obwali bukya n'akutuka Bajja okubikira omuko era n'ekawala ak'omuko nti yajja wammwe ssabbiiti bbiri eziyise Bambi yakyalira mwavu lediyo yali talina yandiwulidde ebirango by'okubika n'avaayo Baye yaziika n'akomawo n'anoonya n'abe waabwe ne banoonya ne balemwa Bali banatera kulangako ku lediyo ng'olw'omukyala lwalabikako ewabba Bantumye okukulaba naye enjala eri eri ne maama akutumidde nti weebala emirimu akusabye nkyanzireyo mmuyambe ku mwanyi Laba eggwagwa omusajja yagumako bwe yalaba yabika n'aba ku muggo n'akuba eryo n'akamala obufumbo bwafa kaakati liyenjera Bwe yakola mu bba yagattika abasajja era ne bamukuba emiggo fesi ne bagyonoona Egiraasi baayasa 40 yateeka okuziriwa buli emu ng'egula nnusu nnamba Ekiteeteeyi kye ye yazikaba akiyuza nannyini kyo yamulagira nakyagula ekijja Omusaala agabana 8 kyokka ng'ate omuzigo gwasulamu gwa siringi 7 Omulimu gwalema ate n'afuna omulala Alina obufumbo bw'obukwate n'onyweza kubanga bwe bufe ekitiibwa kikuggwamu Oye yali nnyinimu eyeebegerako yekka kaakati mu wooteri gye yafuna akalimu abantu bamala kulya obufikka bw'alyako